Blog Talk Radio.
Bavandimwe turi kumwe kuri uyu murongo wa radio iteme ndagira ngo mbahikaze mbifuriza imigisha y'Imana mani shimwe cyane hari hashize igihe tutavugana ariko imana ishimwe ko yongeye kuduha umwanya kugira ngo tuganire ku by'imana yadukoreye byose muri uyu mwaka turimo dusoza muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Simeoni ndwaniye muri iki kiganiro twari tumaze iminsi tudahura ngo tuganireho ikiganiro cy'inkuru nziza Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho haleluya bavandimwe rero ndabakiriye abo turi kumwe kuri uyu munsi itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2021 Imana iduhaye kurangiza uyu mwaka tugihumeka tukihimbaza umuntu ashobora kwibaza ati twatanze iki watanze iki abaririmbyi bararirimbye bati watanze iki kugira ngo uburangije uyu mwaka abatagize amahirwe yo kuwurangiza ni benshi cyane ariko wowe urawurangije ndawurangije Imana ishimwe reka dusenge Mana yacu urakoze cyane kuko wongeye kuduha aya amahirwe yo kuvugana nawe turi bande kuvugana n'umuremyi wacu ukamubwira ibyo dushaka byose twisanzuye ntawudukoma imbere turi bande kugira ngo umuremyi wacu adutege amatwi aduhe ibyo tumusaba turi bande ariko ubishimirwe Imana kuko waduhaye aya mahirwe yo kwitwa abana bawe waduhaye aya mahirwe yo kwitwa abatoni bawe waduhaye amahirwe yo kukumenya no gusabana nawe waduhaye amahirwe yo kukwegera tudafite imbezya tudafite ipfunwe ahubwo twemaranye tunejejwe n'uko dusanze data wa twese bishimirwe Mana uyu mwanya tugushimiye yuko wongeye kubana natwe ukemera kutwakira kugira ngo tuganire nawe tugusabye kugira ngo ubane natwe kandi twigishe kandi twereke ibyo tugomba gukora kugira ngo usabane nawe ubutagira iherezo kugeza ubwo uzaza ukadutwara iwacu ibudapfa ubuntu bwawe bukomeze kubana n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho bari hose ku isi abari mu Rwanda n'abari hanze ubuntu bwawe bukomeze kutuba imbere n'inyuma iburyo n'ibumoso ubuntu bwawe bukomeze kuduproteja nuko rero ubane natwe utwigishe utwiyereke nanone kuko tubyambaje mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu amen bavandimwe murakoze cyane mwese mwumva iki kiganiro kitari kirekire ariko cyo gushima Imana uko birakwiye umwanya nari mvuze nti twatanze iki kugira ngo tube turangije uyu mwaka hari abatabishoboye nk'uko turi beza kubarusha nk'uko turi ibitangaza ariko Imana yacu ishimwe kuko yaduhaye kurangiza ikaba iduhaye no gutangira undi mu masaha atari menshi aza kuza ikiganiro nifuza kutuganira muri uyu mwanya kiravuga ngo subiza amaso inyuma maze ushime subiza amaso inyuma maze ushime umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri niyo nari mwe urarangiye turabwirwa ngo dusubize amaso inyuma maze dushime subiza amaso inyuma urebe iby'Imana yagukoreye muri uyu mwaka wose turangije ubirebe ndetse ubare imigisha yawe Imana yaguhaye count your blessings subiza amaso inyuma ucounting your blessings maze ushime gushima imana bavandimwe mwari mwasubiza amaso inyuma mugasubiza amaso inyuma mukareba ibintu imana yabakoreye tukareba imana ibyo imana yadukoreye byose imana ishimwe kuko ishaka ko dusubiza amaso inyuma itangiriye mu kuva igitabo cyo kuva mu bitabo bitanu bya Mose igitabo cya kabiri kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza 11 imana mu mategeko yahaye abisirayeli itegeko rya 4 yarababwiye iti wibuke kweza umunsi w'isabato wibuke kweza umunsi w'isabato maze ahenda guhera itanga impamvu bagomba kuwibuka no kuwuziririza umunsi w'isabato iravuga iti kuko mu minsi itandatu ari w'imana yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose ikaruhuka ku wa 7 ariwo w'isabato nicyo cyatumye uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza kuko imana yaremye ijuru n'isi mu minsi itandatu ibwira abisirayeli iti wibuke kweza uwo munsi kuko mu minsi itandatu imana yaremye ntabwo yaremye ibiri mu isi no mu ijuru gusa ahubwo yarakuremye wibuke ko imana yakuremye maze uyihimbaze nicyo niyo mpamvu umunsi w'isabato ari umunsi wo guhimbaza umunsi wo kwibuka umunsi wo gushima dushima imana ko yaremye kandi ko yaturemye ntabwo ari umunsi wo kwinezeza twebwe ubwacu maze ariko mu kindi gitabo cya Mose igitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza kuri 15 yongeye kubisubiramo iti weze umunsi w'isabato uruhuke umunsi w'isabato yatanze impamvu ya 2 tugomba kuruhuka iravuga iti wibuke usubiza amaso inyuma bwa mbere yarababwiye iti subiza amaso inyuma wibuke kweza umunsi w'isabato kuko waremwe ushima imana ko yakuremye ariko si icyo gusa ahubwo hizihiza umunsi w'isabato kubera ko ugomba kwibuka ku murongo wa 15 ugomba kwibuka ko wari umuretwa ko wari umunyage ko wari imbata mu gihugu cya Egiputa imana ikagukuzayo ukuboko gukomeye cyane bwa mbere yarakuremye ubwa 2 uyishimire ko yakuremye bwa 2 ikagukura mu Egiputa ikagukura mu isi ikagukura mu byaha ikohereza Yesu Kristo kugira ngo apfe kugira ngo akureme bwa 2 niba umwemereye mu yandi magambo subiza amaso inyuma ushimire imana ko yakuremye ubwa 2 uyishimire ko yakuremye bwa 2 kuko ubwa mbere wari wamaze kubizambia yazambye maze imana irongera kurema bwa 2 igihe yoherezaga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo agupfire subiza amaso inyuma subiza amaso inyuma wibuke uyu mwaka w'2021 ibyakubayeho byose bishobora kuba ari byiza bishobora no kuba ari bibi ups and down niko bimeze ariko shima ushobora kuba warahuye n'ingorane ushobora kuba warahuye n'ibigeragezo ushobora kuba warahuye n'ibi byose ariko subiza amaso inyuma ushime none se watanze iki kugira ngo ubukiriho mperutse kumva umuririmbyi ni umuririmbyi namwe mushobora kuba mwarumvise ni umuririmbyi uririmba neza cyane naramukunze afite ijwi ryiza cyane kandi aririmba uko ubyumva amagambo avuye ku mutima ni umuririmbyi uzi kuririmba neza cyane ariko yararirimbye ati abwira Imana ati Mana aho wansize niho nkiri ati aho wansize niho nkiri ati mbese Mana wakongera ukanyemerera ukampa ubushobozi bwo kusanga abandi wahaye amahirwe kugira ngo baguhimbaze kugira ngo nanjye mbe umwe muri bo nguhimbaze. Mu yandi magambo yashakaga kuyibwira ko ibyo yayisabye itarabimuha. Umuririmbyi naramukunze uko aririmba, ariko amagambo yaririmbaga ntabwo numvikanyeho nawe, kubera ko ntaho Imana yasize umuntu ngo ihamusange. Umunsi wose, isaha yo, umunota wose, hari aho Imana ibikugejeje. None se urahumeka ukaba wavuga ngo aho Imana igusize niho ukiri? Yaguhaye umwuka wo gukomeza guhumeka, yaguhaye uburyo bwo gukomeza gutera intambwe. Hari abatashoboye kuyitera, hari abatagihumeka. Yaguhaye amahirwe yo gukomeza kuvuga, ukavuga ijambo rigasohoka, ukavuga ko ariho ukiri. Hari abatakivuga ngo rusohoke, hari abatagitera intambwe ngo igende, wowe ukaba ukiyitera ikagenda. Hari abatagihumeka, wowe ukaba ugihumeka. Ntabwo ariho ukiri. Buri mwanya Imana itanga amahirwe yo kugira ngo tuyihimbaze, dusubize amaso inyuma tuyihimbaze. None se wavuga ngo aho Imana yagusize niho ukiri? Ugifite icyo ushyira ku ziko? Ugifite icyo waruba ugashyira ku meza? Wowe n'abawe mugasaranganya mukarya? Ugifite inzu urambikamo umusaya? Hari abatakigira amazu. Subiza amaso inyuma, kandi niwibuka ibyo Imana igukorera byose, ukibuka uburyo ushyira ibyo kurya ku meza wowe n'abawe mugasangira, ntibirangirira aho ngaho gusa ngo upfuka mushima Imana, ahubwo wibuke n'abadashobora kubibona. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ni challenge kuri twese. Niba unashima Imana, wibutse kangahe abadafite icyo barya, ngo upfumbature igifunzi kuri bikeya waba ufite ubagabanyirizeho. Ubikoze kangahe? Uko niko gushima nyako, niko gusubiza amaso inyuma nyako. Ntabwo ari ukubwira Imana gusa ngo urakoze ngo birangirire aho ngaho, ahubwo ubwo bushobozi yaguhaye ni ukubugabanirizaho n'abandi, nabo bakagira ayo mahirwe. Nyagunda gusoma igitekerezo cy'umwami Dawidi. Umwami Dawidi amaze kuva mu ngorane zose yagiyemo ahigwa na Sawuli, igihe kikagera akamukira, Imana ikamwimika, Dawidi yashubije amaso inyuma arareba, yibuka arwana na Goliyati, yibuka Imana imuha kumutsinda, yibuka Sawuli amuhiga akiri umwana, akiri umusore mutoya, Sawuli ashaka kumwica. Yibuka aho yanyuzeho n'uburyo Imana yamufashije, yamuprotektinze. Asubiza amaso inyuma arabibuka. Yibuka uburyo Imana yamwimitse ikamugira umwami mu cyimbo cya Sawuli. Yibuka uburyo Imana yari imaze kumuha kunesha Abafilisitiya bari barabazengereje, bwari ubwoko bukomeye cyane bufite amaboko akomeye, ariko Imana ikamuha kubatsinda. Aribuka, yibuka byinshi, maze aravuga ati isanduku y'Imana, isanduku y'isezerano ntikwiriye kuguma kwa ku mugabo yari imazeho igihe kirekire cyane witwa Abinadabu, ati nkwiriye kujya kuyizana. Aragenda arayishorera arayizana, agerera mu nzira ayicumbikisha kwa Obededomu. Hashize igihe amaze kumenya ko Imana yahaye imigisha ikomeye cyane Obededomu, ati isanduku y'Imana ikwiriye kuza i Yerusalemu. Aragenda arayizana hamwe n'abantu bari bari kumwe, ishyano ryose, abantu benshi cyane. Ariko ahanejeje cyane kurusha n'ibyo byose ni uko
uko bakiri basubira mu rugendo bagenda bashoreye isandugu y'Imana buri ntambwe shesha Dawidi yasubizaga amasiro akibuka iby'Imana imukorera byo maze agahagarika abantu bose agatamba ibitambo byoswa agatambira ikimasa cyiza cyane akagitambaho igitambo cyose bamara yamara gutamba bakongera bakagenda bagenda intambwe sheshatu murumva intambwe sheshatu ni hafi cyane ngo ni six steps bagahagarara akongera agatamba ibitambo bagenda izindi ntambwe sheshatu akongera agahagarara kuko byabaga byamurenze yashubije amaso inyuma akibuka iby'Imana imukorera kugeza uwo mwanya ati nimuhagarare bakongera bagatamba ibitambo ariko hari ikindi gikomeye ibyo ntabwo byamunyuze ntabwo byamutosheje ahubwo yageze imbere bimwanga mu nda arataraka arabyina ku buryo yanabipfuye n'umugore we Mikali arabyina arataraka ahari umugore we bikurikije amaso y'abantu uko areba yari afite rezo kubona umwami ataraka imbere y'abantu ategeka imbere y'abantu batoya kuko umugore we nawe yaramubwiraga ati kugira ngo utarake imbere y'abaja b'abagaragu bawe imbere y'abagaragu bawe ahubwo imbere y'abaja babo ariko Dawidi ibyo byose abirengaho iby'ubwami arabyiyambura arataraka arabyina aracebura aracebura arataraka bavandimwe wari wigera usubiza amaso inyuma ukareba iby'Imana igukorera maze ugataraka ukabyina ugakoma mu maki ukavuza induru ndetse n'igitangaza subiza amaso inyuma maze ushime subiza amaso inyuma ushime hari ibintu bigeze kuri bine cyangwa bitanu mu magambo makeya ngira ngo mbabwire ntararangiza dukwiriye kujya twibuka tugashima Imana hamwe n'ibi ngibi tumaze kuvuga dukwiriye gusubiza amaso inyuma tugashima Imana turangije umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe dusubiza amaso inyuma bavandimwe dushima Imana tugiye gutangira uw'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri dusubiza amaso inyuma dushima Imana ushobora kubibwira uti ndi impunzi kuki Imana itangiye subiza amaso inyuma wibuke iby'Imana yagukoreye none se kugihumeka abatagihumeka bangana iki none se kukirya ukaryama abatakirya batakiryama bangana iki none se kukivuga ukaganira n'inshuti abatakivuga bangana iki baruciye barumize bamwe barapfuye ntibakivuga abandi bapfuye bahagaze cyangwa bafite icyo bavuga babujijwe kuvuga none se kugifite aho urambika umusaya nubwo uri mu buhunzi bwose subiza amaso inyuma ushime Imana ushime Imana ibintu bigeze kuri bitanu mu magambo make cyane dukwiye kujya twibuka tugashimira Imana hamwe n'ibyo byose tumaze kuvuga icya mbere urukundo rwayo urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kane umurongo wa cyenda n'uwa cumi iki ni cyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe muri iki ni mu rukundo ruri nk'uko twebwe twakunze Imana ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu Yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntabwo havuga ngo kugira ngo ukora ibitangaza wese kugira ngo ukora ibi n'ibi wese oya kugira ngo umwizera wese atarimbuka Imana ishimwe ahubwo ahabwa ubugingo budashira bavandimwe umwuka w'ubuhanuzi uvuga ko urukundo rw'Imana ni urukundo tudashobora gusobanukirwa. Ni icyigisho dushobora kwiga centuries na centuries, imyaka ibihumbi n'ibihumbi birurangire. Kuko nimutekereze, Imana umuremyi wacu, umuremyi wacu waturemye kuva kuri zero, ifite ubuzima bwacu bwose, yatumenye tutarabaho, itaranare madamu, ikaba yari ituze. Kuko ari Imana ikomeye cyane, ni Imana izi byose, Imana yaturemye. Ni ukuri ikohereza uwo kudupfira kugira ngo tudapfa buheriheri. Yashoboraga kutureka tukagenda buheriheri, ikaba yanarema n'abantu, ariko ntabwo ari Imana yabitemo. Kubera urukundo rwayo, yohereza umwana wayo, yohereza umuremyi Yesu Kristo. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza wa gatatu hatubwira ko nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe na Yesu Kristo. Ariko uwo muremyi araza, aza gupfa urupfu rubi, aza kwishimwa hejuru na Satani, umubisha Satani, aza kuba muri iyi si, aza kugorwa nkatwe umuremyi wacu. Uru rukundo ngo nitugera no mu ijuru tuzarwiga ubutarangira, ubutagira iherezo. Kuko ni urukundo umuntu uwo ari we wese mu buryo bwacu umuntu adashobora gusobanukirwa n'ubwo byagenda bite. Niyo mpamvu ari icyigisho, ari isomo Imana izatwigisha tunageze no mu ijuru tugakomeza tukaryiga. Kuko ni isomo ritarangira, ni isomo rinejeje ry'umunezero. Uburyo twacunguwe, uburyo twakijijwe, uburyo twavuye mu kangaratete, uburyo twavuye muri curse, umuvumo w'amategeko y'Imana yera de, twari twaravumwe yuko tugomba kuba ibivume ndetse tukarimbuka. Ariko ibyo byose Yesu Kristo araza arabyikorera kugira ngo twongere tube bazima muri we. Urwo ni urukundo rukabije tudashobora gusobanukirwa, tudashobora kumva. Subiza amaso inyuma, urwo rukundo wongere urwumve, urutekerezeho, urusobanukirwe, maze ushime. Subiza amaso inyuma. Icya kabiri dukwiriye gusubiriza amaso inyuma tukareba ni uko Imana yadutoranije. Ese yagutoranije uri inde? Imana yakumenye uri inde? Imana yaguhaye kuyimenya uri inde? Imana yakugize uwo uri we uri inde? Umuntu wese akwiriye kwibaza iki kibazo, ndi inde kugira ngo mbemeze ntya? Nubwo nabanganya ngo hari ibyo ndafite abandi bafite, abatabifite bangana iki? Abatakiriho bangana iki? Ababogoza buri munsi birirwa bataka, birirwa barira, bangana iki? Wowe ubarusha iki? Subiza amaso inyuma urebe. Imana yaradutoranije. Abayefesi igice cya mbere umurongo wa kane, yadutoranije muri we mbere yo kurema ku isi. Ntabwo ari akisida yatumye dutoranya, ntabwo ari ibintu byabayeho accidentally. Ni ibintu Imana yateganije, iradutoranya isi itararemwa, Adamu atararemwa, umukurambere wacu twese dukomokaho. Kuko Imana izi byose yari ituzi, maze iradutoranya kugira ngo tubane nayo, kugira ngo tube muri yo, kugira ngo tuyimenye nk'uko tuyizi uyu munsi. Bavandimwe, subiza amaso inyuma, dusubiza amaso inyuma. Umbyara yari umuntu najyaga nkunda gutega amatwi amasengesho ye, ari ayo twajyaga dusengana mu rugo mu muryango wacu, ari nayo yabaga yiherereye asenga wenyine. Hari igihe namwumvirizaga asenga iteka ryose, hari ikintu atajyaga yibagirwa. Yaravugaga ati, Mana ngushimiye ko wadutoranije mu isi ukatugira ubwoko bwawe. Icyo ntiyajyaga akibagirwa. Ikindi cya kabiri yajyaga avuga ati, Mana ngushimiye ko wantoranije muri bene wacu. bene wacu ukantoranyamo ukangira umukozi wawe ukangira uwawe suko nari gitangaza kubarusha suko nari naragukiranukiye kubarusha ariko n'ubushake bwawe n'urukundo rwawe ngushimiye ko wankunze mana ibyo bintu ko ari bibiri gutoranywa mu bisi ikatugira ubwoko bwayo no gutoranywa muri bene wabo ikagira umukozi ikamugira umukozi wayo ibyo bintu yahoraga bishimira imana yahoraga asubiza amaso inyuma akareba ibyo imana yamukoreye nawe muvandimwe umwaka urawushoje ariko ntabwo ugomba kuwusoza gutyo gusa ahubwo subiza amaso inyuma maze ushime icya gatatu tugomba gushimira imana ni uko kubakunda imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza nk'uko imana yabigambiriye nubwo haba mu bigeragezo tugomba gushima imana kubakunda imana n'ibigeragezo bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza imana ibishimirwe cyane bibwira ko mwese muzi umuhanda hari ahantu abubaka imihanda bagera cyane cyane nk'ahantu hari amashuri y'abana cyangwa ibindi bikorwa bigendwamo n'abantu benshi noneho aho hantu bakagenda bashyiramwo ntabwo ari umuringoti ahubwo ni nk'ikintu kimeze nk'igishundu ikintu kenze kuba kirekire ahantu bakahasumbisha ahandi imodoka igenda kandi ibyo bishundu bashyira mu muhanda bakagenda babyegeranya hari aho ubisanga nko kuri kilometero yose hari aho ubisanga nko kuri metero ijana bikurikije aho bashaka guproteja uko hareshya ibyo bishundu reka bari ko tubyita ntabwo ari inkuru nziza ku muntu wihuta ni inkuru mbi cyane kuko uramutse wihuse cyane aho hantu imodoka yawe yakwangirika ariko nubwo waba wihuta bingana iki nubwo waba wakererewe muri randevu nubwo waba ufite ahantu ujya hakubabaje cyane ugomba kugenda buhoro wanze ukunze bitabaye ibyo urangiza imodoka yawe cyangwa ndetse ukozinge akisida ugonga umuntu cyangwa ugonga ikindi kintu imana ngo yemera yuko ibishyundu nk'ibyo ngibyo bitubaho yemera yuko ibigeragezo nk'ibyo ngibyo bitubaho umuntu yagereranya n'ibyo bishyundu bijya mu nzira bijya mu muhanda umuntu akaba agomba kubyitondera akaba agomba kubigenderamo buhoro cyane imana ijya yemera ko ibigeragezo bitubaho yemera ko ibishyundu nk'ibyo bibaho mu buzima bwacu kugira ngo tugende buhoro hari igihe ibona dufite umuvuduko uteye ubwoko imana kubw'ubushake bwayo kubw'ubuntu bwayo kubw'ubushishozi bwayo kubwo kumenya byose kubwo kureba imbere ikareba ibigutegereje ikareba wa muvuduko ufite aho ushobora kukujugunya muri gihe nomu cyangwa ukakujugunya ahandi hari hose hatari heza imana iti genda buhoro itonde ikatushyira muri ibyo bigeragezo kugira ngo twitonde tugende buhoro kubera ko izi mpamvu iradukunda niyo mpamvu Pawulo avuga mu rwa mbere yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abatesalonike igice cya gatanu umurongo wa 17 ati mushime Imana muri byose muri circonstances zose in all circumstances mushime Imana nugera muri bumps nk'izo ngizo mu bishyundu nk'ibyo ushime Imana Imana yabyemeye kugira ngo ikugenze buhoro ubanze ugere muri ibyo bigeragezo bishobora kuba ari ibigeragezo bisharira ibigeragezo bikumereye nabi ariko Imana ikemera kubinyuramo kugira ngo wige birenzeho kugira ngo usubize amaso inyuma kugira ngo aho wirukangiraga kandi hashobora kukuzimiza ukayivaho ukajya mu bigirwamana cyangwa mu bindi bintu ibyo aribyo byose bitagira umumaro kugira ngo we kubijyamo kuko Imana izi byose iratureba izaho tugana izi ibyo tugamije izi byose subiza amaso inyuma uyishime waba umerewe neza waba uri mu bigeragezo nk'ibyo waba uri muri ibyo bishyundu cyangwa se izo bumps shima Imana kuko dukwiriye gusubiza amaso inyuma tukareba ibyo Imana yatugejejeho ntabwo tukiri hahandi nk'uko wa muririmbyi yaririmbye ntabwo tukiri hahandi kandi ni igihe cyo kugira ngo uko byagenda kose nubwo twaba turi muri ibyo bigeragezo kugira ngo tujye mu bayishima tube mu bayishima kuko igihe dusubije amaso inyuma tubona byinshi cyane Imana yadukoreye turabibona birahari ni byinshi cyane ni byinshi cyane subiza amaso inyuma maze ushime ntabwo ukiri hahandi nubwo uri mu bigeragezo nubwo ikintu runaka wasabye Imana itarakiguha kuko itanga igihe ishakiye igihe ibona ari ngombwa kuko izi byose kandi izi ibyo ukeneye n'igihe ubikenereyemo irakiye ariko shima Imana ntabwo ukiri hahandi wamaze gutera intambwe Imana iguteza intambwe buri munota buri sogonde haba hari intambwe uteye Imana ishimwe ikintu cya kane dukwiriye gusubiza amaso inyuma tugashima Imana tugomba gushima kuko Imana ifata igihe cyayo cyo kudutega amatwi ikatwumva haleluya urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatanu umurongo wa 14 na 15 kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye nuko atwumva Imana ishimwe kuko itwumva subiza amaso inyuma urebe ibyo yagukoreye kuko ikumva iramuka itakumva ntabwo ubukiraho uri ahangaha ntabwo ubukiriho ntabwo ubukivuga ntabwo ubukigenda ntabwo ubukifite icyo urya n'icyo unywa ntabwo ubugifite inshuti uganira nayo ntabwo ubugihumeka ariko kuko ikumva ibyo byose urabifite ngo impamvu tugomba gutinyuka imbere ye nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka bikurikije ubushake bwe kuko Imana niyo izi ibyo dukeneye hari igihe ushobora gusaba ikintu Imana ntikiguhe kuko ireba kure cyane ireba hose ireba ibyashize ikareba ibiriho ikareba n'ibizaza izi ko icyo kintu gishobora kuzakugeza mu kaga ntikiguhe hari nubwo ikiguha bitinze bigatwara n'imyaka kuko izi ko ariho kizakugirira akamaro hari nubwo ikiguha ako kanya ibona aricyo gihe cyo kubikora uko byagenda kose shima Imana subiza amaso inyuma ushima Imana nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka cyangwa nk'uko ubushake bwayo buri kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose tuzi nuko tuba duhawe ibyo tumusabye ni ukuvuga ngo iyo dusabye tugomba no kugira kwizera yuko Imana yamaze kuduha niba tuyisabye bikurikije ubushake bwacyo mbabarire niba tuyisabye nk'uko ishaka bikurikije ubushake bwayo kuko niyo ireba ibidutegereje niyo ireba akazaza kacu niyo ireba ibiri imbere byacu niba tuyisabye nk'uko ishaka subiza amaso inyuma maze ushime icya gatanu tugomba gushimira bavandimwe uyu mukiza uyu muremyi tumushime kuko ntajya dusiga ngo tube twenyine cyo ni ikindi tugomba gusubiza amaso inyuma tukamushimira ntabwo ajya dusiga ngo tube twenyine iryo ni isezerano twahawe n'umuvandimwe wacu Yesu Kristo umwami wacu Yesu Kristo inshuti yacu Yesu Kristo umukiza wacu Yesu Kristo umucunguzi wacu Yesu Kristo atarasubira mu ijuru yaravuze ati muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 20 simbasize mwenyine ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi dore ndi kumwe namwe iminsi yose bavandimwe iki ni kintu tugomba gushimira Imana yuko ari kumwe na kumwe natwe iminsi yose yadusezeraniye ko itazadusiga Yesu Kristo yadusezeraniye ko atazadusiga ko azaba ari kumwe natwe iminsi yose nubwo yasubiye mu ijuru iminsi yose haleluya bavandimwe ubwo dushoje uyu mwaka 2021 ni ukuri dusubiza amaso inyuma dushima Imana tureba ibyo yadukoreye twe kwiganyira gusa kubera iki twiganyira ushobora kuba uri mu bigeragezo ushobora kuba uri mu buhunzi ushobora kuba uri mu ngorane zinizi ariko subiza amaso inyuma wibuke aho Imana ikugejeje wibuke ibyo Imana yagukoreye umenye yuko ibigeragezo tugomba kubinyuramo kugira ngo Imana itwigishe umenye yuko za bumps Imana igomba kuzitunyuzamo kugira ngo tube bazima birenze uko twari dusanzwe kuko ibigeragezo birigisha nta kintu kitubaho Imana itakizi kandi nta kizemera ko kitubaho tudafite ububasha bwo kukihanganira kuko ntabwo ari ububasha bwacu ahubwo niyo ibuduha subiza amaso inyuma urebe ibyo Imana yagukoreye maze ushime bavandimwe banyarwanda banyarwandakazi ari abari mu Rwanda ari n'abari hanze reka twese turangize uyu mwaka dusubiza amaso inyuma tuyishima kugira ngo tunyerereze irabikwiye niyitumye tuwurangiza kuko batawurangije ni benshi ni benshi ariko turacyariho tunawurangije dushobora kuba turi mu bigeragezo ibi n'ibi ariko Imana iduhaye kuwurangiza kandi izakomeza itwiyereke haleluya Imana ishimwe subiza amaso inyuma maze ushime Imana iduhe kurangiza amasaha asigaye bamwe ahari bamaze kuwutangira Imana iduhe kugira ngo dutangire umwaka mushya mu mahoro mu buntu bwayo turi kumwe nayo dusubiza amaso inyuma kandi dushima Imana ishimwe cyane amen reka dusenge Mana yacu urakoze cyane kongera kutwibutsa ko tugomba gusubiza amaso inyuma turagusabye kugira ngo uduhe guhora dusubiza amaso inyuma kugira ngo umwaka turangije tugushimire ibyo wawukozemo ibyo wawudukoreyemo kugira ngo umwaka tugiye gutangira tuzawugemo neza tuzawutangire neza n'imigisha yawe kandi tuzawukomeze neza kandi nawe igihe nikigera tuzawusoze neza kuko ubushake bwawe buri ariko uduhe buri gihe gusubiza amaso inyuma kugira ngo tugushime byambaje nizera kubiduhana n'abanyarwanda bose aho bari hose kugira ngo duhore tugushima uko byaba bimeze kose byambaje mu izina rya Yesu umukiza wacu amen
Fashion, yeah, who do you know? Who made it so bad? Come and